I'm looking so bougie, low kweli ni choko mbaya. My life is like a movie yenye nguu mili mbaya. Na pete gold inaweza kuvunja tire. Kuna dem cappuccino ambaye namuita tu. Ukinipa beat na piga kama John Cena. Ile kimtani mtani, hata club sina. Wele tutani, mwenzio hata akili sina. Kwa kitu gani mimi nazima paka jiji zima. Vitu kibao kichwani kama nina wazimu. Jisnipe rap kafuko wanaingizia jimu. Bro, hujui atakunyonga funa rushia stimu. Ntakupa namba fuki piga kukatie simu. Wangapi wana maswali nimekuja na majibu. Metoka mbali adina poenda na isni karibu. Sometime na mind, yeah, mambwigo wanavyo nijaribu. Ila kumbe wana mind zaidi vile waga si wajibu. Nipaka rapa na watesa watu wazima. Tuizo takataka za watoto na utaka kupima. Toka chaka tunachata la dunia zima. Wajui mido baba na unatoto na nkosi heshima.
Kesha jane mbunipe tambara na kuoza zetu makachala.
Leo ni leo so kitoto kidingi. Leta nyama hivi vyombo ni vingi. Kama ligwe kamoto baridi. Afziki zidi ni kwenda kujiki.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Wapi gigi? Leta papa. Bosi mimi yobili leta hapa. Nani? Weka sign paka rapper. Weka sign DSM. Weka sign. Anataka kuja DSM kasha check out leo Dubai. After kwanza January anataka chill adi July. Nipaka rapa na watesa watu zima. Tuizo takataka za watoto na utaka kupima. Toka chaka tunachata la dunia zima. Wajui mendo baba na unatoto na nkosi heshima.
Hey, kesha jane mbunipe tambara na kuoza zetu makachara.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Dar es Salaam.